VerWap.com.
Mm-hmm.
VerWap.com. Winnie Beats go crazy.
Chile One. Boy Cash J Mode.
Sumani seke sana, senina kukondepo, nambo ni tinki sana, gati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana, bambo sihona, pepa zaka figati zaka wana. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwende, so chabi. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nijifugwa chani chofu na kuni kontolo la sodi. That's not my problem. You can hear Kosa and if I came. This is one of my youngest is a baby. Mustang controller. But you can call away. Sana, senina kukondepo, unambo ni tinki sana, kati ni kusamba mukazi nkanaji. Bepa wambo samwa na vovala walibe bango posita, wambo ziona, bewa zaka vikati zaka ona. So chabe, so chabe, so chabe, so chabe ndiye mwe. Chani moba, pewa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape, sinike ya ninga ono wakambe. Nineke ni ambake, msa ni meke. Beta fuli tumingo, so chape. Nani kunipasa zina la bingo, ya isi ningave. So chape, ndiye mweni li.
Na vili mbani fuaka na tre wafuanka pwe batinshaka na ke ale moneka shana lende la pe wafuna nika visie batinshaka leke dasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa iza endo lila konse when God says yes kulibianga chite reverse it might take me 5 years cause patience is the key to success ukama njine chakora nishinaiwe kama ndine hule nishinaiwe gandine kawala la sinichilaiwe ndiye mweni nili sinichitilaiwe
sumani seke sana yeah. Senina kukonde unambo nitinki sana kani ya malavu mukazi nkalaji pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa bambo ziho na pepa zaka fikati zaka ule so chabi so chabi
so chabi
so chabe, so chabe ndiye
mwenye.
So chabe, so chabe ndiye mwenye.
For the 4G music.